Executive Director w'eddwaliro lya Entebbe Regional Referral Hospital, oni Dr. John Bosco Nsubuga, alikuwa mulugunya ku masanyalaza gali kuvanga kulikaire wali mu eddwaliro ekkulu ery' Entebbe, era ng'akuba nti kino kireeteire ebintu bibitiri vino okuba ate nga byononeka mu eddwaliro eryo. Bino ajja okubyogera ng'abonekeire ku mukakiiko ka Paliyamenti akavunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyobulamu, era nga bali kuteekateeka okubona nga bafuna ssente edimala mu mwaka ogw'ebyempiyo oguli kwidda 2026/2027 mu eddwaliro erya Entebbe Regional Referral Hospital.
When it comes to power, power has been relatively stable. Those once in a while we get some occasional outages. Only that when they happen, they also take a bit of time without power. They are getting reconnected. And usually the challenge in this kind of cases is damage to equipment. What we have done, we have bought some power stabilizers, mainly for the incubators in the neonatal unit, for the X-ray machine, for the lab, and then the anesthesia machine. But we intend to buy more for buy more of the stabilizers. For our equipment, and then all this leads to fuel consumption when you have these power outages, because you end up using generator.
Nsubuga ayogere ni ku nsonga eyabakozi abato n'abali mu eddwaliro lino ekkulu ery' Entebbe, yategeeza ati balina okuba n'abakozi abakununkiriza mu 1995 n'abataano, aye bwoba ng'olingira essaawa eno balina abakozi 260 bonka. Ekitegeeza nti bakayenda abakozi abawera ku irala omuli abasawo kw'oteeka abayamba ku emirimu egy'endawulo.
When it comes to the staffing level, you can see the different cadres, and we are expected to have 1,195 staff, but in post we have 260, which is 21.8%, and we have 935 vacancies, and in the recruitment plan for this financial year, for the next financial, we plan to recruit about 152 staff, because in the next financial we received some weight enhancement, and we hope this can improve.